VOA. Tonen radon isakala Amerikat. Radon VOA saganta afan oromo witata gjimata tgalgal sati la mawra ka aksati sajit metrabandi didami la madidami shani soddomi tokkratti Washington DC rasani dabar sojir kuno ayu jalgam. Galchuma fawolin te sanagaya sadasan didami sadde barkum la maf kudani sagali kes jirra radon VOA afan oromo tin nail sati metrabandi ra caka sojirtani ard America tguyan guya galatat Thanksgiving guya amale fatte american gannichuf marjamaroto guyatti guya kanatif qabani galate fattu jira ansora ala ketan kesumes
karududu bisumani namo dandi tdegge fatto takenya kamoltan party len kabron party bad alina e machurra yaderra filatan fidani hafal manjechura mumichi minister etiopia dubatan metoto do raqamnu kesatokko
e tanu mirallete mumme minister etiopia partin badalina federalizmi jabesite gafile jolle dergaggolle afane miti huji jabesite agar safety jeda akabarato te romo dabile berno tawlano nanno amara khes baratan kamman talag tafo jiran jedanite rakwachi jirtuti dabachu didefi acci ya anitin acci gahani yechun flam jira tangahani akabolchin si berno tajelu tammo rakkon sunam yaayu dabate barato ti dachau dandani shawadiya ana jalduti diyotana kees guyala mandurat bulchot ana lamfitani namheddu shakkin gakkabani America's party in democrat one president trump ujira bu sudan da jedanini jabe sanitin himachuni jiran tutunene wanarda kamnu kaysak toko odu namonutin
party len kabron party badadina himachunu tuntane yadarra filatan sidudan nuafal manjechudan wamichede yesen mumich minister etiopia abiy ahmed motumman sane seraf serata kabachi sudan murachu saledu betani jiru dam samumich ministera abiy ummatabiyetiv debar sankan ordo fudan kan iskindir frew gabase Finfinne rajechuda soratu dees
Mumme ministera Ethiopia TV itigafataman adwawi Dr. Abiy Ahmed yayaban party badadina Ethiopia ratte faida guddo akisin qabt markane sedubet
The programachin lay begilts indaskemetnew yebilsigna party hebre berait federalait
demokratiy de sine saganta ke nerrat jennetti partyin badadina Ethiopia gochi chufti kees jirtu Demokraatik tijabeesite yaayyabdi malendid. Tanammo afanko faamiti hujil leni nagarsimna. Warriyad kanichal wayyak amnijad ammo bahaniitin numur kachudandani jad. Yaayyaban badadina falmu kofaamiti falmi jirtu keisalle tammo hujini partin tenwana jattulle inagarsifna jad. Dr. Abiy partin badadina yaayyababisi ratti gafi heddu debisufi jolle kaimalle di gafi heddu debisuf furfo jirtiyad.
የብልጽግና ፓርቲ መሰረቱ በኦሮሚያ ክልል የቄሮን ትግል በአማራ ክልል
የያቢ ፓርቲ በዳድና ኦሮሚያቲ ቄሮ ናኖ አማራ ተሞ ቀብሶ ፋኖ ናኖ ክባቲ ቀብሶ ዘርማቲ ፊ ቀብሶ ጆል ለደርጋጎ ሄዱ እትቀብሳኒ አፋንቆ ፋሚቲ ሁጂን ወጀቹፍ እትዴቢሱፊ ተኩማፊ ዲሞክራሲ ዱገሱፍ እትጀር ታነበተኒ በገገመደን ሰንንጀዳ ፓርቲ ተይሰን ጀበ ፈዳ ጀዳ ጀቹን ዳመት አክሙመ ሚኒስተር አትዮጵያ ጀለቲ ወንጉዶን ሞቱማን ፓርቲ በዳድና ኮራ ዲዮ ታኸንረለም ሙርቴሰ ኦላንቱማ ሰይራ ጀጀበሱ ኦላንቱማ ሰይራ ኸና ጀጀበሰኒቴን አኮጀተን አክደን ሰረት ማርያነ ወሊገለ ጀደ ወሪያድ ካንጫል ወያ ቀብ ጀደነሞ ኑሙርከቹ ዳንታ ጀቹን ዳመት
ጎድና አረርጌ ለጣመ ጋላጭ ሮኬ ሰት ከነርገሙ ዩኒቨርሲቲን ኦዳ ቡልቱም ጉዮታ ኩደሸነን ዱፈኒፍ ባርኖታ ከኑ አከዳቡ ቤክስ ዘጅራ ገባሳን ቪኦኤ አዲስ ቸኮል ሆገንሰ ዩኒቨርሲቲ ቻዱ ቢሱዳን ከገባሰቲ ወልኢብዴ በረቶተ ግዱቱ መመከራ አደዳ ፍሩዳ ቪያለ ዋንት ሚልካው ደደምኔፍ የሮበርኖታ ጣቡፍ ድርቀምኔ ጀቹዳን ኦገንስ ዩኒቨርሲቲ ያዱበቴ ጅራ ዩኒቨርሲቲ የሮዳፍ ከጩፈም ተውሲ በረቶተ ተያጅለ ኛታ ቡልቲ በርባደኒፍ ከተጃጅለ ከንተው ዩኒቨርሲቲ በክሲሴ ጅራ የቁምሲ ቶርበነን ደብረን ዩኒቨርሲቲ ለ ቢየቲ ሄዱ ከሰት ኡመመኒ ቱራን ከመጋላ ጭሮት አርገሙ ዩኒቨርሲቲ ኦዳ ቡልቱም ከሰትስ ከንደቀበ ተውንዱበተኔ ጅራ ወልዱራ ዳበነን በረቶተ ግዱት ኡመሜ አካ በርኖን ንትንፉፍነ ከታሲሰት ዮተው ከሚዲያለ አዋሱም ባረቲ ከሚዳን ዩኒቨርሲቲ ከሰት ደቀበ አፈርሰማቱሬ ደረጀቹ ዳንዱበታ ዩኒቨርሲቲች ከነቲ ከንብሰከነን ዩኒቨርሲቲ ቸቲ ትጋፈተማ አሪዶ አላፍ ሰደርካ ዱኛ ኦቡ ፍቃዱ ኢርኮተውኒስ በከመጅራ ከረጋጅርተ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ አራያነ ዋጋ ታንክስጊቪንግ ዮካኒሞ ጉያ ገለታ ጀደሙቱ አሜሪካ ከይሰታያኒ ፈሜውላ አያንኩን ዋጋ ዋጋቲ ባቲ ሰዳሳ ከይሰከናያኒ ፈሙዮተው ጀልቀበ በረድበኩል ሰገሌፍ ጃተሚቶኮ ኩታ መሳቹሴት መጋላ ፕላይሞት ከይሰቲ ሚ ሚዳለፋ ገይፊ ገለቴ ፈቹዳፍ አያንኩን አያኔ ፈሜ ለሚወን አሜሪካ ሄዱዳፍ ጉያንኩን ጉያ ጎዳንቶን የሮጀል ቀባቲፍ ቢያ እንግላንድ ራ ዴሰኒ አሜሪካ ትገለን አከተየት ያደቱ በክቶን ሴናገሩ ጋርጋርስ ኡመት አሜሪካ ገነማ ዋምፖዋ ዋንግ ኡቱንታኔ ካና ለሚወን አሜሪካ አማ አጭቁ በተንሱኒ አፈኒ ጉያ ከነገለቴ ፈቹል እንደንዳ እንጀራኒ ዱበቱ ኢመልቶን አውሮፓ ራ ጎዳናንኩን ዶኒ ሜፍላውር ጀደሙን ኢመለኒ ኤጋ ዱኛ ኢሳኒ ፋራታ ተከነ ቢያ አሜሪካ ጀደምቱ መጋላ ፕላይሞት ቁበተኒ አማ ወጋ ዲበሰዲፍ ሰገልተሚ ቶርባ ለሚለን አሜሪካ ገነማ ካጎሳ ዋምፓኖዋንክ ገሩ ሰነዱረ ወጎታ ኩመሄዱዳፍ አችጅራ ተንጀረ ሜጅራ አካዮን ሴና ጀደንቲ ጎዳንቶ ተአውሮፓ ራ ገራ አሜሪካ ጥፋኒፍ ወጋንዱራ ኡልፋታ ቱሬ ቅልንሰ ቢያቲን በረ የሮም ሚዳንት ፈጫፈት ደብሬ ዋን ቱሬ ፊስ ሚዳን ፈጫፈቹ እንደንደኝ ከናፍ ባየን ሳኒ በላን ኡመንጀረ ሜጅራ ሐለ ከነ ኬሰቲ ቱሬ ከን ጎሳ ዋን ፖዋ ዋን ኬሳ ነምኒቶኮ አዋሰ ሳፊ አዋሰ ጎዳንቶ ታግዱት አከወሊ ገልቴን ቶልፈ ሙታሲ ሱዳን ገመቆና ገመቲ ሰነገኛፍ ገመመሻሌዳን ገርጋሬ ጀረመ ኮሪያ ካባዱ መወጋ ከናረቲ ዋየ ኒውክሌራረቲ ማሪን ኢትርማቹፍ ጅርቱ ገውዳፍ የሮቶር በነነ ፈንቲ ያሊ ዱካሰ ሚሳኤላ ከብራገጌሲተ ጅርቲ ወራኒ ኮሪያ ኪባ አከጀዱቲ አከሳቲ ናኖ ሰናት ዋሬቦደ ሳሸንቲ ኩታብየቲ አምኪዮን ኪባከሳ አንዳራ ገላነ ገመ ባህራ ሚሳኤሎተ ለማ ገረገላናት ዱካስቲ ገሩ ሚሳኤሉን ንሱን ፈገኛ ገሜ አከሳን ፉርጉግፈመን ዋንዱ በተመንጅሩ አንጎን ጃፓኒ ሞገመሳኒቲን ኮሪያ ካባ ሚሳኤለ ዱካሱ ሼ ዱበተኒ ገሩ ዳንጋ ገላና ዲነግዴ ጃፓን አዳከሳ ዋምቡን ፈካቱ ጀረኒ ዱበተኒ ጅሩ ቻይናን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ውጥኔ ሴራ ዋይ ምርጋ ነሞማ ሆንግ ኮንግ ላለቱ መለተሱ ጀቤስቴ ሞርሙ ጀቻ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ከቤጂንግ ጅረን ዋምቴ ትሩበት ጀርቲ ሚኒስትር ኢትሳ ዲማሃላ ዲፈማ ሚኒስትር ኢታናን ዲማሃላ ቻይና ሊ ዩቼንግ ተርካንፊ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፉዳታን ኩን ዲመጀባ ዋይ ዲመብየ ኬሳ ቻይና ኬሳ ሴኑት ጀቹዳን አምባሳደር ቴሪ ብራንድ ደንት ዱበተኒ ጅሩ ጀቹዳን ሚኒስትሪን ዲማላ ቻይና በክስ ጀራ ዩናይትድ ስቴትስ ሰይራከና ወጅራከና ወልቺነስ ጋፈተ ጀራ ወዱና ማቋምኑ ከኑ
ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞ ወጨቀሱ ጅርተን ሻዋዲያ አና ጀልዱት ጉያ ለማንዱራት ትጋፈተም ቶታ አና ሱኒ ለምፍጠን ለምጀራኹን ፍጠሌ ቆራቹ ጅራኔ ነምኩደኒ ሰዲተው ሸከኔት እንተናን ቀበኔ ጀደ ዋጅሪ ወደ ፈኖ አና ከና ፀሃይ ዳምቶት ነው ይርግ
ጎዲነ ሻዋሊጣ አና ጀልዱት አንጎን ሞቱም ማለማ አጄ ፈሙሳኒ ማቲን ነሞተ ዱአኒ ሂማኒሩ ነሞን አጄ ፈመለማን አና ጀልዱት አንጎተ ሞቱም ማቲም ኦቦረጋኔ ከበባ እት አና ቡልቻ አና ጀልዱ ዮታን ኦቦትስፋይ ገረሙ አሞ እት ጋፍተማ ሲያሳፍ ጃርሰ መጋላ ዋጅረ ኦዲፒ አና ጀልዱቲ አንገውን ኩነን ኤንገድ ረሳሳ ሩክተማኒ ዱኡሳኒ ዱበተኒሩ ማቲን ኢሳኒ አድ ፍቅሬ አቡ ሀደወራ ኦቦረጋኔ ከበባቲ ኦቦረጋኔን ዳይመለ መቀቡ ኤንገድ ጋፈው ጃለማ ገልገለ ከሰናኑ ሰዓቲ ኩደለማረቲ ቃም ሂምቤ ከምኔ ረሳሳ ሩክተማኒ ዱኡሳኒ ዱበተን
እኛ ከሩክቴ ገሩ አማማ ቲዋናና ደባ ፈደን ቀቡ
ቦረጋኔ ነዋጅ ወልት ቡይንሰ ቀቡ
እንዲ ነመተኮ ወጅኑ ወልት ቡይንሰ ቀቡ ወጅሩ ማወጀተ ማለ ዋን ነመተኮ ወልት ቡይንሰ ቀቡ ማዩን ቀቡ ነማ ነማ ወልት ቡሚ
እሰቱ ደማኒ ትከንሳ ሩክተማኒ
ላክናኖ ደማ መነኪ ያጣፍ ደማ ጅራና ኖ ማና ሜትራ ጥቆን ኢሳፍቴ ቲማሌና ኖ ማና ክሪያ ቴራ ገሉዳ ዋጅራ ወልገይ ቀምናና እንጀዴ በይገናማ ገነማቾ ለኒት ገረሳቲ ግዜ ሩክተ ሙሳና ዶሎሊቲኒ ማነክ ይገርጃላዳ toora sanitti obboota Isfaayee wajjin akkana gadi dhufaniiti achitti rukutamanii jedhan.
Namni hin dirmanneefi?
Nama dirmate sanaani afaan Amaariffaa fi afaan Oromootiin hin rukutamtu itti dabalamtuun asii siqiinaa jedhanii irra dhoowwani. Raggaana hin rukutameeyyuu yeroo sana keessaan baanee baay'ee lafa ciisee ture akkan kaasne godhani. Hin dhoowwan isaan meeshaa qabu wanta ta'eefi ofii isaaniitii erga fagaatanii booda dhufanii kaasani. Akkasaan rukutan dubartii wayiin bakka inni rukutame gar jallaatti galte fixaankaa jennaan itti garagartee rukutudha. Kanaan manatti ol seentee balbala ishee duratti kan rukutame jechaadha. Namni hundumtuu birmatee yeroo rasaasni dhuga'u namni hundumtuu gamaa gamanaa ilaala. Fuula isaanitti mataa isaanitti xaxatanii waa keewwatanii jiru.
Adde Masarat Dhaabaa ammoo haadha warraa Obbo Tasfaayee Garramooti. Obbo Tasfaayeen daa'ima ja'a qabu jechuun haati warraa isaanii kun erga da'anii reefu torban tokko akka ta'anillee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Amma asittis gara ana barii wal ga'ii dhadheenna biraa ba'e fayyuma isaayi. Kanarra ammoo asii mucaa dhuma isa wajjin hin du'an hiriyaa koon geggeessa jedheeti. Asuma manuma koo gajjallaatti ajjiisa. Nyaanni kaawwanii hankiyyatti yoo araasidha dhaleetoo reefuun torbakkoo guutaa manaallee ba'uu hin dandeenye. Amma kaanuma qawweentu tokko eetuma iyya nan argee ijoollee koo dhabdee qaamuma hin argatan. Yeroo isaanitti ga'an ijoollee rukutamaniituma waluma maddii ciciisu kanarra ka'umaa gochuu hin dandeenye. Qaamni rukute immoo namoonni adda addaan garuu akka jiranitti isaan daara buburree uffatu kan akkanatti wanni isaanitti xamaxamatanii jiru. Namoonni kun hoo jaanis argan kaabalu jedhanii wanti isaan fuula isaanii mul'isan hin jiru. Ija isaanii qofatu mul'ata. Lama ta'anii tasiin gadee gadi kaatan hin jedhamus hin jira. Odeeffannoon eenyummaa isaanii hin beekamne.
Namoonni kunneen qaamota hin beekamneen ajjeefamuu isaanii. Waajjirri dhimmoota koominikeeshinii godina Shawaa Lixaa ibsee jira. Obbo Guutaa Baalchaa itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Shawaa Lixaati. Aangawoonni mootummaa kun ajjeefamu malee eenyuun akka ajjeefaman wanta ammatti beekame hin jiru. Shakkiin garuu namoonni to'annoo jala oolan jiru jedhan.
Waan kun kan ta'e hooggantoonni kun kan isaan du'an gaafa 16 naannoo tilmaamaa isaa 12 galgala keessaa hojii ba'anii mana isa tokko dubartiin deessee jirti. Haati manaan isaa ishii gaafatanii yeroo ba'an keessatti waan kun qindaa'ee akka rukutamaniidha. Naannoo manneen seeraan alaa ijaaramu kana wajjin wal qabatee wanneen hojjetan waan jiruuf isaaf waan sana laaluu fuugaa deeman bakka sanatti kan rukutamaniidha. Amma jarreen kun galgala yeroo sanatti nama lama ta'anii dhimmaa isaanii kan hin beekamne uffataniiru. Fuulli isaanii hin beekamu waa ofitti maraniiru jedhama. Yara kana lamaanuu rukutaniitoo bakka sanatti kilaashiidhaan achi deemanii waan jedhamudha nama lama isaan jira. Yeroo sanatti akka namoonni illee itti hin signe irra bakka sana dhaabbatanii moobaayilii kiisii isaaniis jiru sun fudhatanii bakka sana baargamoo wayii akka qarreetti laftishii baargamoo sanatti gannaan madiin ajarri lamaan hin qabamne. Garuu shakkamtoonni sanaan wal qabatu shakkamtoonni haga kaleessaatti akka mulchinsaaf nageenya irraa fudhetti naannoo nama 13 to'annoo jala oolanii jiru jechuudha sanaan kan wal qabatu. Kanadha kan jedhame hin jiru hin beekamu ba'a. Qaamonni garaagaraa isaan seeraan ala hidhataniitoo linga socho'an kun waan jiruuf qaamni isaan beekamu walumaa galaa gammaatti qorannoo gaggeeffamaa jira shakkamtoota irratti ganaadha.
Rakkoon ajjeecha aangawoota mootummaa irratti xiyyeeffate yeroo yeroon dabalaa jira kan jedhan obbo Guutaan mootummaan dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kenne hordofuu qabas jedhaniiru. Sirni awwaalcha qondaaltota kanaa har'a aanaa jalduu magaalaa Goojjootti raawwatameera kan jedhan maatiin namoota ajjeefamanii xiyyeeffannaan abbaa ajjeesanii maatii bittinneessuu irratti ta'aatti jiru babal'achaa jira waan ta'eef mootummaan hordoffii cimaa taasisee yakkamtoota seeratti dhiyeessuu qabaa jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan waan itti aanaatti dabara. Mana maree Ameerikaatti paartiin demokiraatota waan pirezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraampiin hojii irraa buusuu danda'afa jedhaniin qorachuu jiran naqaashii illee itti yaammachuu jiran kana ammallee karaa haaraan himachuu jiran naqaashii hedduu yaammatanii gara 10 caaluu jirti. Gabaastuun VOA koongireesii Ameerikaa jirtu odutan nu ergite kuno.
Kennuun biyya Biriteen dhiyaataa jira. Hedduun lammiiwwan biyyattii haalli biyya isaanii keessaa Atlaantikiin ce'ee innaa calaqqisu hubataa jiran. Yuunivarsiitii Koolleejii Londonitti hayyuu saayinsii kata'an Toomaas Giift kanneen keessaa tokko akkas jedhu. Yuunaayitid Isteetsii fi Biriteen mootummaan hojii sirriitti hojjechuu dhabuu irraan kan ka'e anatu caala natu caala dorgommii jedhu keessa jiru jedhan. yaadi ummata walitti qabame akka mul'isutti lambiiwwan Britain shan keessa yoo baay'ate waa'ee Donald Trump yaada qajeelaa kan qabu tokko. Kun immoo qorannaa mana maree United States keessatti baname kanneen hordofan jiraattota London biratti calaqqisaa jira. Kanneen keessaa Dayo Thomas tokko.
Even if it goes through the House, I really hope that the Senate really stand up and do.
Mana maree bakka bu'ootaan darbinaan manni maree murtii seeraa yookaan sanatiin cimee waa tokko godha jedheen abdadha. Namni kun pirezidaantii ta'uun isaaniif hin malu aangoorraa kaafamuu qabu jedhan. Paaris keessaa immoo yaada wal makaa ta'etu dhagaama. Dr. Jacques Grau akkas jechuun yaada isaanii kennu. Yaada gaarii natti fakkaata. Demokiraasiin akka hojiirra ooluuf carraa kennaa jedhan. Slane immoo Trump akka filataman hordoftoota hedduu akka qaban nan beeka. Waan gadi bu'aa deeme natti fakkaata. Amma namoonni hedduun dhimma hin qaban yaada jedhu kennite. Raashaa keessaa immoo deeggartoonni Trump hedduun ka jiraniif ilaalchi waan itti kennamu fakkaata. Jiraataa Moskoo Mihaayyuu. Ofuma isaanii filatan amma immoo murtii sana garagalchuu barbaadu sirrii miti jedhan. Jiraataan Moskoo Kabroon Dimitriin immoo akka jedhanitti anaan kun qabsoo siyaasaa natti fakkaata. Gareen Baayden ragaa Tiraampiin saaxilu qotee barbaaduudhaan aangoorraa waan kaasuu barbaadan natti fakkaata jedhan. Yuunaayitid Isteets mormituu tarsiimoo Raashaa ta'uu malti. Garuu pirezidaantiin Raashaa Puutiin gita isaanii kan Ameerikaa irratti oofamaa ka jiru rakkoon siyaasaa isaan gammachiisa jechuu miti. Mana maree dhimmooti alaa Raashaaf daayireektara kataan Andrei Kortunov akkas jedhu.
The only US president who can fix problems with Moscow is a strong US president.
Rakkoo Moskoo waliin jiruuf mala dha'uu kan danda'u pirezidaantii Yuunaayitid Isteets cimaa ta'e qofa. Kanaaf Tiraamp yoo himannaan irratti dhiyaate ejjennoo qaban akka duraa dadhabsiisu beekamaadha jedhan. Yuunaayitid Isteets filannoo pirezidaantummaa geggeeffachuuf qophaa'aa jirti. Adeemsi mana marees waggaa dhuftu itti fufa jedhamee eegama. Uummanni addunyaas adeemsa jiru itti dhiyeenyaan hordofuu itti fufa.
Adonai VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii teenagii jalqabnee gara daqiiqaa 18 tokkiyaanii gara oduu Finfinnee arganneet dabarra. Oduu tanaa Muktaar Jamaalin nuyenna. Oduu isaa dabarra akka barattoota Oromiyaa dhaabbilee barnoota olaanoo naannoo Amaaraa keessa baratan jedhanitti doorsisaaf rakkoo isaaniitti dhufetti dhaabbachuu dideef barumsi dhiisanii hin baane. Ijoolleen tun amma laga xaafoo jiranii jireenya achillee jajjabaa jedhan. Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo ammoo lafti amma qabbanoofte barumsa dachaa jechuun jira. Gara oduu isaa dabarra Muktaar.
Walitti bu'iinsa dhaabbilee barnoota olaanoo yuunivarsiitiilee keessatti sabaan adda bahee barattoota gidduutti uumamee tureen wal qabatee barattoonni miidhaan nurra gahee jedhanii fi kanneen balaa dhufuudhaa malu sodaanneetiniin jirra jedhan kan naannoo Oromiyaa ta'an hedduminaan naannolee yuunivarsiitii isaanii gadi dhiisaniitiniin ba'aa jiraachuu dubbatan. Barattoonni yuunivarsiitota naannoo Amaaraa keessaa ba'anillee hedduminaan magaala laga xaafoo laga daadhiitti qubatanii isaan kunniin warreen bira dhaqan qaban achi boqata bira darbaa kanneen bakka dhaqan hin qabne ammoo achumatti qubataniitiniin jiraachuu dubbatan. Barattoonni kunniin raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti haalli walitti bu'iinsa dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti mudate akkaan suukaneessaadhaa fi kan lubbuu isaaniitiif illee wabii hin qabne ta'uu waan sodaan guddaan isaanitti uumameef achii baqachuudha dubbatan.
Ani maqaan koo barataa Fayyisaa Guddisaan jedhama. Yuunivarsiitiin ani irraatii bahe yuunivarsiitiin Jibaaraadha. Ergan achirraatii bahe ani torbee tokkoo fi guyyaa sadaffaa kootan deemani. Sababni achi irraa bahee gaafan jalqabarraa kaasisii kaasu achitti ijoolleen barana deeman jechuudha. Dhugaaf dhugaa jiruun qaamni seeraa kam qaamni biyya bulchu kam deeme kan arguu danda'u barataan barana deeme sababa doorsisaa fi ta'ii yuunivarsiitiilee garaa garaa irratti ta'aa tureetiin barataan tokkochi keessatti namni barataan tokko ba'eera. Ani barataa barana deemedha barataa waggaa tokkoffaadhaan. Nan ture garuu baay'een ture. Sababni nanni tureef ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo kan barana eebbifaman meeqan isaanii jiru otoo nutti dhaadatamu ijoollee sana abdii godhadheen anis nan baradha jedhee taa'e maatii koo dhoksaan ture.
Maqaan kun Meentii Gitaachuun jedhama. Kan irraa dhufee yuunivarsiitii Dabre Taaboriidha. Dabre Taaboriitti lola guddaatu ture isa iyyuu adarashatti galle to ta ajru torbe to qadarashateñe guya sadifa gabu bulle gaf sadafa matin ummanachi ufenu qadate jelbe fate nyata nyada e misaratti sobaninu fana nyatani honuti shakkinezum jennete inu fana fudatani ratratti mozum janin ulala gafrati nyannes sadir re furatta jollen kara olira nyatani kukufan sambodi gafine gallu balbale genye olnu gure yennan hospitalatti nguran hospitalatti ngurani anana kacarata egarmale gafa olna guru ambulasiyan olna basan magalatti magalatti gafa olna basani ay congara shefa gafa gemale qorichayin qabu jalan aha shen ma qoricha qabajani kukufa wante finga inu jani guyi sadif amma mane dan kristisa
ministry science fi dabile barnota ol ano rakon uma me kuni akka fala argatuf hoji qamale hawasa garagara wajjin bal inaan hojjetaatiniin jirra jechuudhaan kaaseetiniin jira. Rakkoo walitti bu'iinsa ta'aniitiniin lubbuu namaa darbee fi miidhaa qaamaatiif kanneen sababa ta'an namoota 300 olillee tohannaa seeraa jala ooluu isaaniiti kan himamaatiniin jiru. Obbo Dachaasaa Gurmuu dubbi himaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti ammatti rakkooleen salphataatiniin dhufaniitiniin jiru nageenyillee barattoota gidduutti uumamaatiniin jira jedhan.
Erga walitti araarsineen booda nurraa bahan hin jirtu akkaataa nu bira jirtuutitti lakkiin sodaannaas hin barannuutu jira. Amma erga walitti araarsineen booda nurraa bahan hin jirtu. Fakkeenyaaf amma ijoolleen mattuudha hin deemna jettutuun nurraa baha jedheetii miti ejjennoo qabatee kan jiru qaamni isaan nu dhiiba jedhanii yaadassuun. Kanaafuu nurraa baha osoo hin taane lakkiin sodaannaa. Kan jedhu amma madda olaabullee dhaqnee odoo fudhannee nurraa bahaa ijoolleen jalqaba jechuu hin danda'an. Yeroo jalqabaa yeroo wanni ka'u maalinni kun walitti bu'iinsi kun ka'u jechuu hin danda'an. Ijoolleen teenya achitti duute yookaan isin balleessinaa yookaan nurraa bahaa jechuu danda'u. Amma garuu erga mariisisnee maalinni akkamitti fala kana finnaa akkamitti nagaatti deebisna jennee irra deddeebinee mariisisnee booda garuu nurraa bahaan yuunivarsiitota baay'ee keessa hin jirtu yoo jiraatellee immoo nurraa bahaa irratti hojjetuu qabna.
Dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti nageenyi uumamaa jiraa obbo Dachaasaa Gurmuu dubbi himaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo jedhan kana barattoonni dhufanii laga xaafoo jiran ammallee hin fudhatan. Barattoonni dallaa keessa turan dhawaataan hanga kalee dheengaddaatitti dallaadhaa baqataniitiin hin dhufaatiniin jiran kan jedhan barattoonni kunniin ammallee taanaan dhiibbaa nurraa bahaa fi doorsifni akkaan hammaateetiniin jira jedhan. Erga gama laga daadhii laga xaafoo dhufaniitiin jedhanillee rakkoon isaanii daranuu itti hammaattee sodaa nageenyaa dhabanillee rakkoon nyaataa dhugaatii bakki bultiitu baay'ee rakkisaa hawaasa ofiyyuu rakkataa ta'e rakkifneetiniin jirraadhaanillee himu.
Rakkoo hamma hin jedhamnetu jira asitti. Tokko rakkoon tokkoffaan bakki ciisaa uummanni kun kan nu gargaaree addaraasha kana kan nuu kennu. Uummanni kun mataan isaatiin uummata qubataadha. Uummata buqqa'ee dhufedha. Garuu ani buqqa'ee dhufe jedhee ofiisaa alarra dhaabatee as keessatti nuti tiksaa bula.
Laga xaafoo argamne nuyi amma uumaan qabnu uffata hin qabnu surree takkaa fi uffata shamizii takkaan qofa baane erga dhufne immoo uumaan tiraanspoortii hin qabnu caamma hin qabnu an dhufne immoo asitti uummata buqqa'ee jiru biratti kan dhufne. Uummanni buqqa'ee jiru kun immoo ofiif bulti isaanii dhaabbanne gargaarsa waan isaan ittiin jiran ni beekama waan ta'eef. Isaantu amma mana isaanii keessa bullaa kanuu asuma bullaa asuma ciisnaa uffata halkanii wanti nyaatan hin jiru uummata kanaa baay'ee dhiphisaatu jira waan ta'eef mootummaan dhufee namni kana jedhee maal taatanii nama moo horii to'achuu dhadheetu kan nu gaafate hin jiru qaamni mootummaa. Kana caalammoo nu illee Oromiyaa seenarra ijoollee nama achi yuunivarsiitii keessa jiran kan rakkinoo guyyaa meeqaaf nyaata osoo nyaata hin jiran achitti kan rukkutaman asin deebi'anii achitti du'anii dhiisanii hin beeknu amma gibbii keessatti warra rukkutaman.
Barattoota dhaabbilee barnootaa naannoo Amaaraa irraa baqataniitiin magaala laga daadhii laga xaafootitti qubatan kanneen kan gargaaraatiin jiran warroota naannoo Sumaalee irraa buqqa'aniitiin gargaarsaan magaalaa kana keessa jiraatani. Isaanis nutuu qabaannee osoo hin ta'in ilmaan keenya beelahanii badhatti hin kufin jechaadhaaf kana goona jedhan.
Ijoolleen baqattuudha nuti ijoolleen baqatan irra taatee buqqaatoota nuti itti dhufnee ijoolleen fardoo irraa finnee asitti waa ganda keessaa guurree ibdarisii ganda keessaa guurree firaasha ganda keessaa guurree ijoollee wanti barandaa bulchu jirra finnee.
Nutiin kun buqqaa ifiifu laannoo Somaalee irraa buqqaanee biyya kana dhufne laga xaafoo dhufnee nutuu kiiloo 15 mootummaan nu as facaasu jira tanaa'u baatii sadii afur ni dhabamsiisa ogaa fedhe baata akka keessaa nu kennani. Saanumarraayii kiiloo 15 arkannu sanirra uummata kana keenya kana ijoollee teenya takilili amaararra ariyamtee dhufte tana takaan karadhumte tana qoonqoo isaanii hunda nuutu danda'u jira afata fi manalle tigone kuno manumala minu khali tanuti baran darra bulle fi ol dabarsine jolle tan jiraati su jiraicho
baratoni amalle rakkon kuni fala barbada jadan oso ararri qitan himbu in ararametinin jirajechu dan hasau damanna akata fal rakko kana qitan irati tiye fatame hojjetamu qabajadan wan fala jadan illeni kasu
anaka goti furmata ta kananjedu akakot wanasininjedu baratan asitti walitti qabame kumaab dibba torba jal qabasinin jere dibbi sadde jiddu galani 18 amma dufani kagana amma kuno kana gagala galmesa jiru lejira waluma gala barata kumaada mafi dibba shani fi 18 kan kuno galme kana rajiru kabulchi zima gala lagata folle be ku kanuti sanin bexis halanu mi jesuf gara godine godina tigaya kanuti galuf konkolata ka halanu be jesu nuti gon amma le gana da kuno kanin galmom barata haga kan barata an kuno ndisa murtan inni murtefat ejennon inni qabate kai tokof tok wanuti walin doksin nanno amarat debine himbaran abadan himbaran wan barbadiratti no abobbas yo barbanne wan barbanne to jene aden sitti kale zat le debine sadar ka jene murtefanne jirranuti murtoda haqafaqa kanaf nule amalle je chuda qamni motumma erganuti do kana dofne baratan gumma rakkate nami je de nu gafacha jirunjiru tok qamni motumma nanno oromia qamni motumma federala beka araari bo era debi aje denu tilab sajra nu tilalla bajra soba garu araari bo soba arara soba so arara man tokko tokko siyasa kamira bilisa nu tibaraton baracho barbana nu abarci san ina no romi arat
kessahu ademsi baratota gama dabile barnota nanno isani titti debi sanitinin barsisu kan hiyadamne fi sirrille mitijedu obode chasa gurumu dubbihiman minister science fi dabile barnota ol ano obode chasan fallijru baratoni bakku majranitti debi anitinin nagahan barachu akakaban irratti hojjechu dajedu
ijollen debi ani baratu debi ani baratu da halamije sajjira himmijesina irratto jenna kanai wan qorisisnu mit alkrimi irratto jenna isani sanu gargaran matini sanu gargaru nagaya kafidu dandennu olini hojjenne qofa kanahu akkadanda ani hammuhunna isani hundumtu nagaf hammarra egamtu dalagani universitetu tuma kisse jiran debi ani baratu ala falabragochu dandenyu kenu sin dandenyu
walitti bu'iinsa torbee lama dura dhaabbile barnoota ol aanoo irraa ka'eetiniin babal'ataatiniin tureen yoo xiqqaate namoonni ja'a lubbuun isaanii darbu ministeerii saayinsii fi dhaabbile barnoota ol aanoo mirkaneesseetiniin jira namoota miidhaman hanga isaaniillee kan hin beekne ta'uu obbo Dachaasaa Gurmuu dubbi himaan ministeericha raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanii jiru barattoonni dhimma kanaan sodaataniitiniin mooraa yuunivarsiitii gadhiisanii naannoodhaa baqatan ammallee haala garagaraa keessa akka jiran dubbatu gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo dhaqasuu jirtan akkuma reefuu jennee Ameerikaatti har guyyaan guyyaa galataati Thanksgiving kunin amaloma Ameerikaatti hammannee namanta ofiitti yaa'ee waaquu fi galateeffata kaan ammoo firaa fiidhaa walirra yaa'ee waliin oolee waliin buleetiin waan hedduun galata walii galcha sirbu galata kan irrisanii kenneewwan Brianna Hines sirbiisii. Thank you yet. Mukabuyo Killens Mati Wakufitif Wadi Dugalatefati.
Family favorites in the air. Time to give up. Time to share the love you have is everywhere. To love, to light, to hope, to dreams, to all who's there.
Brianna Hines in galateeffannaa isaanii nu caqasuu jirtanii fi nu caqasaa baatanillee nulleen galate sanii galchina. Happy Thanksgiving. Ansoora alaqeetti nagaan bulla. Qophii afaan Amaaraatti ta'an tanaan duubatti.
Celebrate another year. Thank you for
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው።